Brave Only Music.
Bambi batila, lesa ta kwaba. Bambi batila, lesa ta tumfwa. Lelo na lishiba. Pali ineta lala. Alinte mwisha. Vane alimpwila. Kalumba nye, lumba nye. Ishina nye. Kwa batite mwiko kuno kumse Bafwaye nsansa mchalo chaluba Bafwayo mweo mchalo chakowela Mwela bumbile myulu nesonde Nalisango mweo muli mwe Takwaba, takwa kabe Bambi abangante mwanga Kalumbanye, lumbanye, ishinaye. Vatata bandi, vatata babose, lesa wabani.